Omubaka akiikirira abakozi mu Paalamenti Margaret Rwabushaija asabye abazadde okwongera okwagazisa abaana okusoma emirimu egy'ebyemikono kibasobozesa okwongera okufuuka abantu ab'omugaso ennyo mu biseera eby'omu maaso. Rwabushaija ategeezezza nti abavubuka bangi bamaliriza okusoma kyokka ne balemererwa okufuna emirimu gye basomeredde, kino ne kyongera ku muwendo gw'abantu abasomye kyokka ne batabeera na mirimu. Ategeezezza nti emirimu gy'ebyemikono gya nkizo nnyo nga giyambako nnyo mu kumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga.
Era nga mindset y'abantu baffe kati bamanyi nti omwana agenze mu vocation aba agudde, si bwe butuufu. Omuntu ono asomye eky'omukono eby'omukono bibeera bya nsikirano bya mutwe. Kyenva mulaba nti n'aba investors abayindi abo bayina ensikirano mu business nti jjajja yagitandika n'omwana n'agikwata ne muzukulu n'agikwata bwati business n'egenda maaso. So tugezezaako okulaba nti tutwala shift oba tujjawo endowooza eyo nti emirimu gyonna gye tulina okula gyina kubeera wa mu office. Abavubuka abali eyo ogamba nti tusobola kutandika kwokya byuma, onyomye omulimu ogwo kubanga gujja kuwa 15 omwezi, naye ogenze ku street onoonyeza omulimu myaka ebiri gukubuze kubanga wagenda n'otandika n'ogaana okola emirimu gino.